wana bashisayo yekuke vital sifuna abantu wana bashisayo
eros best friend abantu wana basizwayo kuzo zonke indawo ezikhiphayo abaphethi nyawo shisayo eish on the dance floor
eish shisayo abantu wana bani shisayo kuzo chapa nomshwa say shisayo eish shisayo
eros eros best friend abantu wana basizwayo kuzo zonke indawo ezikhiphayo abaphethi nyawo shisayo eish
Sayo, ile kupe vutal, sifuna abantu wana bashisayo.
Eros, eros, best friend abantu wana basizwayo.